kugina mbara zaza gumusubirizo nabonaga kwambuka ari urizo isoko y'indirimbo yari yarakamye umurabo ukambwira ko wanteranye erega nubwo nakubonaga waruhari ahubwo nuko nari naguye isari mana